Kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda ekya Uganda National Examinations Board UNEBU Dani Odongo. Alabudde era n'ayongera ddala okwesammula byonna ebibadde byogerwa ku kitongole kino, naddala nti kiriko kye kimanyi ku nsonga ez'okujingirira ebiwandiiko ebimu eby'abantu bye beeyambisa okutandika okukolerako emirimu n'okuyisaawo ebyabwe. Waliwo amawulire agazze nga gatambuzibwa era nga gongera okukinoganya. Tie biwandike vyo wigilize vijingilize vili katale na hivyo mkwe vyo viko sebo wa bantu wana Uganda anti bechitongole chifunanyizwa kubigezo mguange cha UNEBU chibimanyi deko dalavulu unji tiobori ya uchinza na kuba chibili na momu kono. Uwabula wabadala bisekeri akachuko ka parlamenti ya kafunanyizwa kunsonga ze vijingiliza Dani Odong haategeze zanti ne wankuba denga vyo naba chimanyi de dalavulu unji nge chitongole tie biwandiko bino jebili na ye mpao chiba bimanyiko cha amanyi elane jiba vikubina na yuye njini teba manyi yo kwe kulabula anti bannayuganda bonna bali badde beegendereza ku nsonga eno. Ono okulabika mu kakiiko kano era abadde agenze okutangaaza ku nsimbi ezo ezeeyolekedde mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026-2027 ezigenda okuweebwa ekitongole kino.
Honorable Chair and members, a member who has sat a UNEBU examination is free to apply for a letter of verification of results. The document that we will produce will reproduce the results that are in the UNEBU database in respect of that person and not anything else. And Honorable Chair, this is not a certificate. That the board has no control over counterfeit or forged documents that are obtained by people from illicit printers. That is the work of law enforcement agents. The board has no authority, does not even know where those things are done, but we know that people have them.
Guno sigwe mulundi ogusoose nga waliwo okwemulugunya okw'enjawulo naddala ku nsonga efaananako bw'eti era nga bangi ku bannayuganda bazze nga basiŋŋaanibwa n'ebiwandiiko ebijingirire n'abamu ku bo nga babadde nga bagenze kusaba mirimu mu bitongole bya gavumenti ate nga bakimanyidde ddala nti ebiwandiiko bye balina bya mpewo.